Nikubaya.
Mr. Nice Guy, I don't wanna be Mr. Nice Guy. Hey. Kuna siku ya kuamka vibaya vibaya, siku ya kukamatwa na message mbaya, ile siku ulilewa mbaya, siku litumia ela mipango vibaya vibaya. Kuna siku wataamka vibaya, hata kifanya mema bado watakuelewa vibaya. Kuna siku vitu vitawazidia vibaya, na kumbusha walisia sifundishi ubaya. Ndani yako kuna hawa unaweza kula tunda adamu, msaliti mwana wa adamu. Yuda, amini siamini, mazingira yanawezafanya uwe Hitler ama Idi Amini. Delila wakanifanya Samsoni, kidondani ndo tunapofia. Pana sumu lakini hatuna fear. Mapungufu tuko nayo enzi na enzi, usimalize weka akiba hata ushenzi. Kuna siku utakutana na washenzi, utautumia kishenzi, shenzi time.
Mr. Nice Guy,
siwezi kuwa.
Mr. Nice Guy,
sitaki kuwa.
Mr. Nice Guy,
I don't wanna be.
Mr. Nice Guy,
I don't wanna be.
Mr. Nice Guy,
siwezi kuwa.
Mr. Nice Guy,
sitaki kuwa.
Mr. Nice Guy,
I don't wanna be.
Mr. Nice Guy,
I don't wanna be.
Hey, nikubaya, 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 nikubaya mama, nikubaya, nikubaya, nikubaya. Oh,
tunakosea sana, afu tunapatia tena, afu tunapoteana, afu tunafuatiliana. Ah, hapo ndo sintopatikana.
Nikubaya.
Kuna siku ya kunogewa na masaji saluni, mabao ya bafuni na so kama ni uhuni. Na siwezi kujifanya sipendi, happy ending, happy ending. Na jina juli po kwa listi pending, madanguroni number one trending. I don't wanna be Mr. Nice Guy, sawa. Sishangaye kusikia joka chafua hali ya hewa. Acha kujilinganisha na msio sawa. Kufa masikini kiita wenzio chawa. Msanii uwezi baki juu tu, sawa. Ya nini kupagau, ando hizi story flani kangukia kwenye madau. Wa mitaya kati, kati kati ya harakati. Bila makosa hakuna mpira kati, na bila mpira kati anda mikakati. Kuna siku za kudondoka matikiti, siku za mauzo ya mechi. Hizo hata kwa wachungaji hazikwepeki. Kazini kila siku kwa ni mini HR. Kuna siku za kusema uongo, kutoa hongo. Whisky champagne na siku ya gongo. I don't wanna be Mr. Nice Guy. Sitaki kuwa mi Mr. Nice Guy.
Siwezi kuwa.
Mr. Nice Guy.
Sitaki kuwa.
Mr. Nice Guy.
I don't wanna be.
Mr. Nice Guy.
I don't wanna be.
Mr. Nice Guy.
Siwezi kuwa.
Mr. Nice Guy.
Sitaki kuwa.
Mr. Nice Guy.
I don't wanna be.
Mr. Nice Guy.
I don't wanna be.
Mapungufu tuko nayo enzi na enzi, usimalize weka akiba hata ushenzi. Kuna siku utakutana na washenzi, utautumia kishenzi, shenzi type.
Nikubaya, nikubaya, nikubaya.